Perezida wa Leta y'Inkotanyi yakoze deklarasyon, yakoze diskuru asobanura yuko abagambanira igihugu kuko bo babara yuko umuntu utavuga rumwe na Leta y'Inkotanyi aba agambanira igihugu, niko nibyo yita kugambanira igihugu. Ati abo ngabo urubakwiye rurahari, ni konsekansi zirahari, ni nka ziriya zo kwicwa kwa Karegeya. Ibyo ngibyo mubyumvise byarabatunguye cyangwa hari ikintu kuba yarabivuze byabongeye muri programu yanyu?
Muri ibyo byose ibyo avuga twe nta kiba kidutunguye, kuko ni ukuvuga ngo twe dusanzwe tuzi uko ari umwicanyi. Ariko noneho yari yarabeshe Abanyarwanda yuko yica abantu ngo avuga ngo bakoze ibyaha. Tukavuga tuti aza muri Congo akica impinja, akica abagore batwite, abo nta byaha bakoze nanjye. Noneho n'abandi avuga ngo bakoze ibyaha, nta rubanza baciriwe, kandi umuntu igihe ataracirwa urubanza aba ari umwere. FDR avuga ngo yakoze ibyaha mu Rwanda yashinzwe mu 2000. Ibyabaye mu Rwanda byabaye muri 1994, tukabibwira abantu ntibabyumve. Ubwo rero ni ukuvuga ngo noneho yikuye ahagaho, yiyerekanye, twe gahunda zacu ni izikomeje, ahubwo abatari bumva impamvu yacu yo kurwana yo gufata n'intwaro. Nubwo tariki ya 30 z'ukwa 12 umwaka utse twavuze ko tuzishyize hasi kugira ngo turebe nibura yuko yakwemera abantu bagakemura ibibazo, nta yandi masasa avuze, nta bandi bantu bongeye gupfa, ibyo dutegereje. Ariko ni ukuvuga ngo natwe twafashe intwaro kubera nta wundi muti wari uhari. No kuba twaravuze tuti tuzishyize hasi ni ukugira ngo urwitwazo ruveho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo biriya yakoze n'ibyo yari asanzwe akora, kuko mbere ya Karegeya igihe byose hari ba Seda Shongari bari izindi, hari n'abandi. Ubwo ni uko noneho ibi bisakuye cyane, kubera noneho mu minsi mike tuzumva wenda yishe n'umugore waramutse amubwiye turi gukora nabi.
Urakoze. Uravuga uti twari twafashe intwaro, utariko ku itariki ya 30 z'ukwa 12 twatangaje yuko intwaro tuzishyize hasi. Mwafashe intwaro mushaka gutera u Rwanda, cyangwa mwafashe intwaro mwidefanda kubera yuko mwaterwaga n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'imitwe ya u Rwanda rwashyiragaho?
Twafashe intwaro kubera mu yuko inkambi zisenywa muri 1996, inkambi zose zigasenywa, abantu bagacurwa ku ngufu bunyagwa, abandi bakiswa, abandi bakajya mu mashyamba yarabakurikiranye, aho bagiye hose yica bigera ubwo abari barokotse akomeje kubahiga, bafashe icyemezo cyo kuvuga bati dufate intwaro natwe twirwaneho, turwane ku bacu, turwane ku bagore bacu, turwane kuri ba papa, turwane ku bana bacu. Mu 2000 FDR niho yavutse iravuga iti kubera bari kuduhigisha amabunda natwe tugomba gufata amabunda ngo twirinde. Uburyo bwa mbere rero ni ukwirinda ngo abo badapfa, ariko noneho twamara kubarinda tukajya no kubohoza u Rwanda kugira ngo batahe bajye mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo twafashe intwaro ngo twirinde batatumarira ku icumu. Ariko n'ubundi uburyo bwo kwirinda bwa mbere ni ukumara kwirinda muri Congo, ariko noneho tukanataha. Ni ukuvuga ngo twafashe intwaro ngo twirinde, ariko tunabohoza u Rwanda ababuhinga uburenganzira bwo gutaha batahe. Icyo twari tugamije. Ariko noneho turavuze tuti abantu igihe kigezweho ntabwo ari cyo kurwana, ni ibiganiro. Ubwo tariki ya 30 z'ukwa 12 umwaka ushize niho twavuze tuti nizo mbunda twafashe tuzishyize hasi, abantu baganire, abantu bataye ku neza, kugeza ubu dutegereje igisubizo cy'i Kigali.
Igisubizo cy'i Kigali kiramutse kibaye icyo bamaze imyaka 23 bavuga bakoresha, ni ukuvuga nta kuganira n'abantu badashaka, icyo gihe muteganya kongera gufata intwaro?
Iyo ni ibindi twebwe twumva ariko ubutegetsi bwa Kigali nabwo ubanza harimo abantu bashyira mu gaciro, wenda nitwavuga ubayoboye we ubanza ibyo atekereza ari ukwica gusa, ariko igihe ryose hari abandi bashyira mu gaciro, ntabwo twavuga ngo wenda icyemezo twafashe tubisubiraho, nta tubisubiraho kubera dukeka yuko kandi tunemera yuko ukuri ariko kuzatuma u Rwanda rushyira mu gaciro. Dore ukuvuga ukuri kugomba gutsinda, niba batanabyumva hari abagomba kubibumvisha. Ibindi rero bakomeje kunangira, ubwo Abanyarwanda nibo bazafata icyemezo.
Ye urakoze. Reka noneho tujye kubirebana n'ifatanya rya FDLR n'andi mashyaka. Mwashyizeho umutwe, ntabwo ari umutwe, sorry, ihuriro mwise ubumwe. Ushobora kudusobanurira igihe iryo huriro ryabereyeho, ryagiriyeho, na nibyo ryari rigamije? Kubera yuko nta statut ziyo iryo huriro nge ndabona, wenda hari abandi bazibonye, kugira ngo babone programme politique iryo shyaka iryo huriro rifite, noneho abantu babe bavuga bati turarisesenguye, dusanze koko ihuriro ubumwe, turi mu cyerekezo kimwe, cyangwa se dufite harimo ibintu twafatanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ushobora kutubwira igihe byagiriyeho iryo huriro ubumwe, n'ibikubiye by'ingenzi, ibikubiye muri programme politique y'iryo huriro?
Murakoze. Nge ndi umuvugizi w'urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda, FDLR rikaba iri mu iryo huriro ubumwe. Ihuriro ubumwe rifite umuvugizi waryo, numva icyo kibazo nk'uko ubivuze kireba ihuriro, ahubwo ubwo udafite nimero y'umuvugizi w'ihuriro ubwo naza kuza kubibaha, ubwo ukazamubaza. Ariko nanone ntabwo narenga inshingano mfite, njye mvugira FDLR, ntabwo mvugira ihuriro ubumwe. Nemera ko FDLR iri mu iryo huriro kandi niko bimeze, ariko nanone nta najya kuvugira ihuriro kandi rifite umuvugizi.
Umuvugizi w'ihuriro ninde, kugira ngo ndebe niba mfite nimero?
Ndakoherereza amazina na nimero ngombwa, wenda kwirwa umuntu abivuga hano kuri radiyo ndabiboherereza fari imeri.
Bo, reka noneho tuvuge gusa ku birebana na FDLR. FDLR kuri umuvugizi wayo yagiye mu ihuriro, iryo huriro yarigiyemo ryari?
Ikibazo ni kimwe, ikibazo ni kimwe ngo kirebe
ho. Weho uvugira FDLR ni ishyaka ryanyu, iryo shyaka ryagiye mu ihuriro ryari? Iryo shyaka statut ryasinyanye ryagendeyeho mu iryo huriro ni irihe? Ndabaza FDLR nk'uko nzabaza n'irindi shyaka naryo ryagiye mu iryo huriro, nk'uko nzabaza wenda n'umuvugizi w'ihuriro, ariko umuvugizi w'ihuriro yashyizweho biturutse kuri mwebwe FDLR n'abarishinze bandi?
Ariko nibyo ndi kukubwira nyine, twebwe dufite uko dukora na gahunda tugenderaho. Ibibazo bijyanye n'ihuriro hari umuvugizi ubishinzwe, ibyo byose ndumva azari gusubiza, nta n'ikibazo kirimo. Ubwahari ubwo wategereza ntaguha amazina ye na nimero ze, ibyo byose bijyanye n'ihuriro akazabibasubiza.
Ntabwo uzi igihe FDLR yigiriye mu ihuriro kandi uvugira
iyi mutangazo ryasohotse kwa 12, ihuriro ryavuze yuko yiyemeje gukora ku mugaragaro. Mbere yo hari andi matangazo yari yarasohotse avuga yuko ihuriro rikoze, ariko ryavuga abarigize. Iryo tangazo rya mbere ryasohokeye ku Musanze, ubwo rero bundi bavuze bati noneho tugiye ku mugaragaro. Nibyo ndi kuvuga, wijyana mu bibazo umuvugizi w'ihuriro yagombye kugusobanura neza no kunsunga.
Bon, ubwo wenda nawe nzabimubaza nawe anjane ahandi avuga ati wimbaza ibibazo buri shaka ryagombye kubaza. Kubera yuko
uburiro n'ukuvuga azaba ari kutuvugira twese, nge mvugira FDL, wige azaba ari kuvugira ihuriro, azaba ari kuvugira FDL, ari kuvugira twese imbera kuri ubu noneho hari n'abandi bagiye mu bose azaba ari kubavugira. Ndumva rero ibyiza ni ukugendera kuri gahunda muzeye.
Ye, ubwo uri bunyoherereze, uri bunyoherereze izo za
detaye. Bose nimeroze na imeyiri n'amazina byose ndabiboherereze mu kanya
rwose. Hamwe na programu politike mwe mwashizeho umukono muhuriyeho no mwihuriro. Ibyo
byose rwose 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 turabibageza. Ndamubwira ntagezeho kuri imeyiri yo nanjye ndabishyite ndahita mbitransfera kuri imeyiri y'ibya rubanda.
Mhm. Ye, urakoze. Hanyuma hari akandi kabazo ubwo nagira ngo mbaze. Uyu mwaka turawutangiye mufite gahunda yihe?
Gahunda
uyu mwaka muri uyu mwaka
niyo twatangaje tariki ya 30 z'ukwa 12 umwaka ushize. Niyo gahunda dufite, dutegereje igisubizo kubo bireba bijyanye n'ibyo twiyemeje iyo tariki ya 30.
Yee, ntabwo mbizi ibyo mwavuze ku itariki ya 30, ushobora kubitwibutsa?
Ku itariki ya 30 z'ukwa 12 iwari kare twavuze ku mugaragaro imbere y'abanyamakuru baturutse imihanda yose yuko FDL twiyemeje gushyira intwaro hasi tukarorera, tukavuga ko tudashaka kurwana na MONUSCO, tudashaka kurwana na Congo, tudashaka no gutera u Rwanda ko tubihagaritse, ahubwo tugiye gukina politiki. Ubwo rero tukavuga tuti intwaro tuzishyize hasi tugiye gukina politiki, abo twabisabaga ubwo badufasha kugira ngo dukine politiki. Ni ukuvuga ngo ibyo twiyemeje hari abagomba kubidufashamo, ni benshi rero. Hari Loni, hari ibihugu bitera inkunga u Rwanda, hari ibihugu bikunze gukurikirana ibibazo bibera mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose ubwo nabyo naza kubikoherereza kuri meri, niba mutarashoboye kubisoma mukabisoma. Nibyo twiyemeje. Ubwo rero twiyemeje tariki ya 30 z'ukwa 12, tariki ya 17 z'ukwa mbere. Ubwo nta niyo gahunda dufite irahinduka, kuko ntari irarenga, turacyategereje igisubizo cyabo twabwiye ibyo ngibyo. Cyane cyane icy'u Rwanda rubivugaho, kuko nirwo rurebuga n'ikibazo cy'Abanyarwanda.
Urakoze. Hanyuma nagira ngo mbaze nyine ibyo birebana no gukina politike, mufite abantu babavuganira, ntabwo ari ukubavuganira, bakora politike ubu ngubu muri FDL? Mufite komite nyobozi ya FDL y'abantu dushobora bashobora kugaragara? Noneho niba hari ishyaka rindi rishaka kugirana imishyikirano, kumvikana na FDL kugira ngo barebe icyo bakorana cyangwa icyo bahuriraho, bakaba bamenya uwo ubishinzwe, nk'uko buri shyaka rigira perezida, vice perezida, umusekretari cyangwa se umutrezorier, bagira komite nyobozi. Ntabwo kuri njyewe na n'ubu ndasobanukirwa neza organigram cyangwa se structure yanyu FDRR. Ushobora kutumarira urujijo, noneho abantu bakaje bamenya bati ushaka kureba ibya FDRR aragana kuri uyu, ushaka kureba iby'iryo huriro ubumwe aragana kuri uyu, ushaka kureba ibindi aragana kuri uyu. Ibyo byakorohereza abanyamashyaka cyangwa se wenda n'abanyamakuru baba bashaka kuvuga bati sinirirwa nyura ku muvugizi gusa, reka niba bafite umuntu ushinzwe ibya diplomasi mubwire iyi information, niba bafite umuntu ufite ushinzwe iby'abagore n'abana cyangwa se ushinzwe iby'imibereho myiza y'abantu muri iryo shyaka, ubwo umuntu akabazi uwo arareba ushobora kubidufashamo
mbekoze kwebwe muri FDR ubwo biratangaje kuba haba hari abantu batabizi twebwe turi mu Gifaransa navuga niveau ma politique communautaire ni ukuvuga les FDR sont composés d'une branche politique na une branche militaire ukuvuga ngo dufite abanyepolitike tukagira n'abasirikare ubwo twese duhurira muri comité directeur comité directeur ubwo zihari niba ndasobanura kuri radio yawe organigramu yose ariko wenda ikigeneye kubitindaho dufite président tukagira vice président wa mbere tukagira vice président wa kabiri tukagira secrétaire exécutif tukagira secrétaire exécutif ajoué tukagira n'abakomiseri icumi nabo bakomiseri icumi nk'ubu njyewe ndi komiseri ushinzwe itangazamakuru nkaba n'umuvugizi wa FDLR perezida wa FDLR ni Nyasi Murwanashyaka ariko kubera afunze ubwo ni ukuvuga dufite umuhagarariye wa sirenterimu uwo ni jenerali majoro Byiringiro Victor tukaba dufite na premier vice président tukagira na deuxième vice président tukagira n'umunyamabanga nshingwabikorwa tukagira n'umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije tukagira n'abo bakomiseri icumi ngumwe yuko njyewe nshinzwe ibyo by'itangazamakuru no kuba umuvugizi wa FDLR ni ukuvuga rero ushaka FDLR aba agomba kunyura aho ari abandi aramutse azi umuvugizi gusa nta kibazo uwo yaba ashaka ubwo n'ubundi njye mugeza ku washaka ariko noneho n'abo bandi bose barahari ahubwo nyine biratangaje kuba hari abantu baba batazi uko FDLR imeze ariko nyine byakumvikana abantu bari kubi bari
kubitangaza
umunane
ntabwo bitangaje ahubwo ni byiza kubifutura kugira ngo abantu bamenye uko ibintu bimeze kubera yuko ushobora weho kubona ari clear mu mutwe kubera ko mubirimo ariko abandi bakabona hakira akabazo nk'ubwo ngubwo uradusobanuriye bitangiye kumvikana wenda hariho abandi bagifite ibibazo cyangwa bizaza nyuma ariko uravuga uti perezida wacu arafunzwe kandi ntabwo ari ryo shyaka ryonyine rifite umuperezida ufunzwe biterwa n'aho hariho n'ibibazo bindi n'iki byose uti hari umuperezida ad interim noneho uri mu kigwi cya Inyasi mu Rwanda shyaka niwe general major Byiringiro Victor yego noneho ubwo niwe yarasanzwe ari vice president kuko ugeza aho uravuga uti hari na president vice president wa mbere na vice president wa kabiri ubwo
nabo batandukanye na uwo yarasanzwe ari vice president ubwo ni ukuvuga rero kuva president dahari uko amategeko yacu abitegeka
ubwo ibyo icyo nibura uragisobanuye nihaba hari abagifite ibibazo mu birebana na organisation yanyu ubwo bazabibaza uravuze uti
wenda icyo nakongeraho mbabare wenda kuba nguciye mu ijambo abantu bakunze guceka yuko FDR igizwe n'abarwanyi gusa rikaba rishaka kuvuga ngo ni abasirikari gusa ni organisation politico militaire ni ukuvuga ngo dufite abanyepolitike tukagira n'abasirikare twese tugahurira muri comité directeur nibyo nari maze gusobanura barimenye rero n'abaza ngo dufatanye n'abandi bose ni ukuvuga ngo baza basanze abanyepolitike ingabo ni za FDR ariko akaba ari ingabo zikorera abanyarwanda bose zikorera igihugu cyose
ubu ngubu ni ingabo za FDLR ntabwo ziraba ingabo z'igihugu cyose bizaze igihe kigeze mwebwe nundi n'irindi shyaka ribishaka rishobora naryo gushyiraho branche militaire n'irya gatatu ribishaka rishobora gushyiraho branche militaire ntiwavuga ngo bose baba bashaka kuzafata ubutegetsi FDLR ishaka kuzafata ubutegetsi mu Rwanda nkuko buri shaka ryose rijyaho riba rishaka kuzafata ubutegetsi mu Rwanda noneho
kwebwe ikibazo rero aho ngaho naho ndahasobanura kwe ntabwo ikibazo ari ugufata ubutegetsi ikibazo ni ukurenganura abanyarwanda barenganyijwe bakabaheze ishyanga tukabacyura ntabwo ikibazo tugamije gufata ubutegetsi nk'uko wumva handi bagiye ngo ni ubutegetsi ntabwo ari cyo kibazo ikibazo ni ukuribera u Rwanda kugira ngo abanyarwanda bavukijwe uburenganzira batahe ubwo ni ukuvuga rero biterwa n'uko abanyarwanda baba batashye ariko tubafashije gutaha ntabwo icyo tugamije ari ugufata ubutegetsi tugamije kugira ngo abanyarwanda babujijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo
n'andi mashaka yose nibyo agamije ubu mu gihe amashaka ari hanze agamije gukora ku buryo ibintu bihinduka mu Rwanda abantu bakabohorwa abantu bakishyira bakizana ishyaka rijyaho rivuga yuko ridashaka ubutegetsi aho hari urujijo tugomba kuzabigarukaho ubundi ntabwo umuntu yagombye kugira isoni ryo kuvuga yuko niba ari ishyaka rya politike niba ari ishyaka rya politike
nta soni biteye ibyo mvuze mbivuze mfite impamvu kuko uvuze ngo amashyaka ni Kigali harindirwa amashyaka kandi zose zigamije ubutegetsi kuko ubona amashyaka ngo pe ni Kigali ukumvira kwamamaza Kagame ubwo ni uko babona ko nta ibyo ari byo byose baravuga bati n'ubundi dushyize mu butegetsi ntabwo abo barabishinga no kuvuga ngo abanyarwanda batahe njye ni kukubwira ngo twebwe icyo tugamije cya mbere ni ukugira ngo abanyarwanda bavukijwe uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo bagisubiremo ibyo rero n'andi mashyaka